More music at NigerHighlife.com.
Nke chinyelinu ganjibiru egwu chinyelinu.
More music at NaijaHighlife.com.